Yo, hayi, yabokele into enikhuluma ngayo. Hayi, mina ngineshow imedia yami, hayi, bengekiye. Angazi ukuthi imedia yami ifila kanjani ukuthi uma kuyi-concert or some festival khona mina nje phambi kwayo. Ivele yazi ibe happy true. And manje mina ngaleso sikhathi nginokusho ukuthi baby hamba, mara ngiyikhulumela enhliziyweni angithi uyazi, ngoba uma ungasho bazothi how all along so i-changiswa yini le ndaba. Yini, sobona abangcono thulani uzohamba nabo, uyabona manje into ezinjalo. Hayi, mara ngiyazi ukuthi hayi, medium shame, enjoy mayenami isikhathini esiningi. I've realized and I've seen it.